lolo suka sibonanga kosi sisule sinyembezi siyatize ujapulo kwesikhashana ingakusithola matshwaleni kyalibaleka konke uma sisonke sijabule sijabule 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 kyalibaleka konke
woza 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 sizobelele woza
So we rejoice, keep on my levels, my sister. Which one is this one? They go sell or check with me.
Makaya silaleli nemalayiko asisebenzi isihlobo zethu lolusuka silibonanga Nkosi sisule izinyembezi siyadizevu kujabulo kwesikhashana ingakusithola matshwaleni